mzani zani atekwa kumizani yaliye wala pani mbuka chalipiza barajani yalia kuta esoani mujokoni katimpitwa doni zekatonda